Ebyonga bichali bityo abakulira kitongole kiteekerateekere ggwanga lino ki National Planning Authority bategeezezza nti ebyenfuna by'eggwanga lino byongedde okukula era nga bikuze n'ebitundu mukaaga n'obunzi musanvu ekiraga nti eggwanga lino ligendera ddala mu maaso. National Planning Authority egamba nti okutuuka ku bino kubadde ku bantu waliwo ebikoleddwa mu ggwanga gamba ng'amakulira agazimbiddwa agayambye okuwa abantu emirimu ne beekulaakulanya. Dr. Asumani Gulub okuva mu kitongole kino alambuludde ku nsonga eno bw'abadde alangirira olukungaana lw'ebyenfuna olugendereddwamu okusitula bizinensi z'abannayuganda mu ggwanga lino.
Electrical shortages, the United States in some areas, issues related to finances, so we bring the bankers together to be able to talk so that somebody is able to know if he has a challenge of finance.